Abatuye mu tugari twa Byinza na Gitovu mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye nibo bumvikana basaba ko bahabwa irimbi rusange nyuma yuko iryo bashyinguragamo ubu butaka bwahawe abasirikare ku buryo naho baberetse bajya bashyingura babaca amafaranga 50,000 igiciro bavuga ko kiri hejuru ugereranije n'amikoro yabo ibituma ngo hari igihubu abaturage bitwikira ijoro bakajya gushyingura babo ahatemewe n'amategeko ari naho bahera basaba ko bahabwa irimbi rusange ry'abatishoboye kuko amafaranga bacibwa ari hejuru.
Umwe yagira ibyago yapfusha umwana akabara ahantu mushyingura bakamwaka 50,000 kandi abana barya avuye mu gasozi. Ihindi bararitwimye ngo umuntu najya ashyingura atanze amafaranga. Ubwo murumva koko tutagondamiwe. Ikibazo rero hari umuntu ducumbikiye uherutse gufusha umwana abura ahantu mushyingura. Urumva atari ikibazo.
Ikibazo byarangiye bite?
Byarangiye umwana yasibiye. Bajya gutereta umukuru w'umudugudu ahantu icyotamakayetiye bamushyingura muri Ntyazo. Turifuza irimbi pe ukuri mubidukoreye byaba byiza. Hariya ya keza hariya ku gakoni baravuze ngo abasirikare barahaguze aho niho twashyingura. None hano ni Gasaka ni 50,000.
Hariya bashyinguraga muri Keza byarangiye ngo abasirikare bahaguze n'ishyamba bararitema baranahatwika amakara.
Hari umuntu uzajya upfa babura aho bamushyingura gume mu nzu.
Ikibazo rero cy'aho twashyingura ubu ni ukuri hari abantu basigaye bapfusha abantu bakagenda bakajya kubashyingura n'inzuro bihishe kubera ko babuze amiko.
Ku ruhande rw'umuyobozi w'akarere ka Huye Ange Sebutege nubwo avuga ko bitoroshye ko buri kagari kabona irimbi ryako avuga ko ku gishushanyo mbonera hari ahagenewe amarimbi akongeraho ko niba hari aho aba baturage basabwa amafaranga bigiye gukurikiranwa bigahabwa umurongo.
Igishushanyo mbonera cy'imikoresheje y'ubutaka hari ahantu hagenewe amarimbi ntabwo buri kagari kose kagira irimbi bijya hagenewe mu gishushanyo mbonera cy'imikoresheje y'ubutaka. Ahantu hagiye irimbirwa rero bisaba imyaka 30 nta kindi cyakorerwa. Abaturage bagomba gukora ibindi bikorwa bibateza imbere niyo mpamvu hagiye hagerwaho igishushanyo mbonera cy'imikoresheje y'ubutaka mu marimbi. Abaturage bafite ubushobozi abari ahantu nawe bashobora gushyingura uwe kandi iyo bateganya amarimbi niyo tuganira inama njyanama z'umurenge n'akagari zose zifite uruhare mu kugena uko ibyo bikorwa biba bifitiye abaturage bicungwa n'ahaba hari ikibazo bakabasha kugira inama ndetse n'aho bishoboka bakarere kakabaha umurongo wo kugenderaho. Ibiciro bijyanye na serivisi y'umuntu agiye guhangira ngo abacunge amarimbi ibyo byiciro byose birimo bijyanye n'ubushobozi bw'umuturage. Ayo 50,000 umuntu yanavuga serivisi zitangirwa aho ngaho ni izihe?
Ibiciro byo gushyingura mu marimbi yo mu karere ka Huye bihera ku mafaranga y'u Rwanda 30,000 ku bantu batishoboye, 300,000 ku bishoboye ariko badasaba kubakirwa hakoreshejwe amakaro, naho abakeneye imva z'amakaro bagacibwa hagati y'70,000 to 72,000 kugera ku 50,000. Ibi biciro bikaba bikurikizwa mu marimbi yose kuko serivisi zitangwa muri rimwe ari nazo zitangwa mu yandi asigaye. Rumanyika Augustin, mu karere ka Huye.